For the new school, I got this. Let's go. Meanza kuchana toka kipindi nesabia vizibo. Moja wenu wasogea nesabia mapigo. Mziki moja nachofanya na uletea mitindo. Mwanenu amepewa bita na eretea maringo. Ngoja kwanza, ngoja na uletea misunju. Tuti kukina unga tutuari round kino. Awa ujui kwa wengine tumetoka chimbo. Uku kwetu hawa tambagi kuku vishingo. Mbona kama sound yako inakufa kufa. Au star kwa yo squeeze unagusa gusa. Kama unungwe kuandire fya kunusa nusa. Hapo na jimwe jikubomba gene kimi sifa. Flow tu naweza toka jengea ukuta. Na nikawasha mbona nasikia kimenuka. Nisupa mbuzi ambao waga siachagi mifupa. Au mwanetu endo asani wa meja kunta. Look around you go see what I'm gonna do. Nikichanganya na unyekiusa nda kukonfuse. Mina hustle nyumbani wapate some food. I ain't deal with a black ass bitch move. Ikiuli transition babu taki conclude. Siji sao mana squeezy kuna new school. Tuachi chance hato kitu fanya makusud. Ona sama tusu no tukana na kuhud. Ama tingo kantuari doguso. I disipini buka kajironde kuno jiriko. Of course naweza kutanguria yoipo. Ila uku waga tuchezagi zoni rigging dog. Nengeneka sana kuteme. Utafichwa kantra skone. Jiregeze waunu wa kushone. Mbuzi wenu na mtia kipome. Una sound kama shombe shombe. Unatutambia mapombe pombe. Wauza supu chunga tusikone. Tutakubanika tukuchome. Kichanaga si unajisifia eh. Uwezo wako ndipo lipoishia eh. Asambono toshi kudisiwa. Salamu zangu zimekufikia. Ngeta kanunu my nigga. Period.